Niko na visa, niko kwa simu na nasikia bashi meshika. Je, kuna madem, kuna maniga, maodine wamekuja kuchachisha. Ninajificha, sitaki picha. Baba sitaki vita, nashikisha na mavela mabichwa, na tukishikwa Jean Mabel Mona Lisa. Tutoke BND twende BNB, niko DND usijam, I will be RB, I will be RB.
Mihadara tizishanza kunidanganya hadi najishuku sana, zimelipu zimenichanganya eti. Napenda vitu si ufanya vile inafaa. Kikomando kiritala jumi niko na mado, wenye vipindi na musonge kando, esima tu usama boso chopo chololo chololo. Nobody can party like we do, wamoke girumba kokwarawe blues. Kinena kalingi kipani ya sima meditezo nyaka bed ni swoya design bololo anebo chebololo. So please no 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 okadwa jo machendo oh oh bololo anebo chebololo. So please no 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 okadwa jo machendo oh. Mihadara tizishanza kunidanganya hadi najishuku sana, zimelipu zimenichanganya eti. Napenda vitu si ufanya.
Mihadara tizishanza kunidanganya hadi najishuku sana, zimelimbu Maximus
Bog na Martin.
Hey, and oh, na 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 na.
Kodong, kodong, kodong.
Yeah.
Kodong, kodong, kodong.
BND, BNB, niko DND.
Mutoto ya Pamela.
I'll be right back.
Tell him I'll be woo.